inhliziyo yamkhethe wena. Mabeba ukiye phela mama, isixoxe sakhe impela mama. Mangitha ukuze phela lana, ngothando lwakhe impela mama. Ngikudla amazi impela mama, ngizizwa ngishaya uvalo mama. Izeshele ma, sengisaba izeshele la. Inhliziyo yamkhethe wena, inhliziyo yamkhethe wena. Sengitha ukuze sandwa sami, sengitha ubuye phela mama. Inhliziyo yamkhethe wena, inhliziyo yamkhethe wena. Sengitha ukuze phela mama, sengitha ubuye sandwa sami.
Ukazi giphi indlebe umlalele, ngeke ngithathe isikhathi, ngicela uthando lwakho. Ngoba inhliziyo yami ithanda wena wedala, ngeke ngiqambe amanga, ngiyabona uyaphuthuma. Ngicela inamba yakho, zofona ningakashoni. Inhliziyo yami ithanda wena thando, ngicela ungidlise intando. Cabanga wentukazi, soyibiza ngomancu, bazokhuluma oda ethiko phela sofana. Awukhethile khethile, inhliziyo yami ikhethe wena welabo. Sondela welabo, ngifuna uthathe inhliziyo yami, uyiphathe kahle eyakho yonke welabo. Awujike phela baby, ushaye turn around. Jika phela baby, ushaye turn around.
Inhliziyo yami ikhethe wena, inhliziyo yami ikhethe wena. Sengitha ukuze sandwa sami,